tukubali joka tucheze singeli tukisema nani wakali
Rogo international
Kama umetukubali joka tucheze singeli tukisema nani wakali
Rogo international
Nani wakali 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 nani wakali
Rogo international
Chamsini tupo mbali na singeli Nikiuliza nani wakali nani wakali
Rogo international
Tuna mapenzi ya kweli na mziki wetu wa singeli Nikiuliza nani wakali
Rogo international
Asa chambi chapa kama vumbi timua Uwakali wa tabata mwite Mr. Matua Habari sipo basata international inajua Gang tupo hapa international ishakuwa Owa nanguwe
Swahili jiji Usibishe international DYD Tupolesi gang gang Tunakuja kwa speedy Chambe mpea we mambo kwa shahidi Tulikuja na gang
Kwa kuja na gang gang
Tulikuja na gang
Kwa kuja na gang gang
International gang gang Wakari toka zaman kulia Seven in my south side Nikiba international gang Nakwenda kapon seven form Tupenda guvishan, tumukuja na my gang gang Yani follow kubang bang, watoto international gang
Kama umetukubali njoka tucheze singeli Tukisema nani wakali
Rogo international
Kama umetukubali njoka tucheze singeli Tukisema nani wakali
Rogo international
Nani wakali, 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 nani wakali
Rogo international
Wanaulizana huko juu international Nifembu gani linaitua aga singeli Wanaulizana huko juu international Nifembu gani linaitua aga singeli Twende katika dundo dundikawe Twende katika dundo dundikawe Twende katika dundo dundikawe Sata tu Tumekuja sima gang gang International gang gang Tuna bamba tunavuma sikila same Tumekuja sima gang gang International gang gang Tuna bamba tunavuma sikila same Na ili goma likipigwa tunawazima Sio bongo kila kona duyanzima Unabisha na ukiweza basi pima Sio watoto tusha kuwa watu wazima
International gang my big gang Tumetoka mbali singeli tuweka began Nasema international singeli mabegan Tumetoka mbali singeli tuweka began Koja mani singeli dance Bonye sheva imu Na kama mzuko mepanda cheza taratibu Singeli dance Bonye sheva imu Na kama mzuko mepanda cheza taratibu
Kama umetukubali njoka tucheze singeli Tukisema nani wakali
Rogo international
Kama umetukubali njoka tucheze singeli Tukisema nani wakali
Rogo international
Nani wakali 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 nani wakali
Rogo international
Wee
Chandi fantastic
Mkari Chandi International gang Nani international manager Badloso Wee Manager Basha Anaitwa Makodi Genius
Monster like a monster and this is the good master